Nigeria.
Ruhusa chapata kaka.
Uganda.
Ruhusa chapata dada.
Kenya.
Na. Kubabake mshafika ukutari tena. Yani nyie, amna bwana heri urudi kwa sababu huku nchi yetu sisi tukufu ya Tanzania, tukubali mtu ambaye mbaradhuli, mtu mwongo, mtu ambaye zaka jeleweki kutoka kule kwenu waje kuharibia mambo yetu huku ya suluhu. Amna bwana, amna.
Kwenda huko. In fact the Tanzanian quagmire is a cutless, gutless, supporting at a paglasopic quagmire that is subjecting Kenya to a hokum hokum at a hokum piloi paloi state. Whether in Douglas, Douglas or Douglas, do you authorize, legalize, substantiate, satisfy my access into the country?
Bwana, tulia bwana, vile kambia sana bwana, miskolawi bwana.
Do you?
Do you too? Do you too? Do you too?